Black boy, say so firebase. Hey, black boy, say so firebase. Black boy.
Nelebu tonde kamazina. Nelebu tonde kamazina. Nelebu tonde kamazina. Nelebu tonde kamazina.
Hey, she want money. Plus money bima. Bobo mugamba kong fanya vera wabulimba. Selimba, alimba limba. Wati kuita no gana tomfako. Zenja kuimbire chilo tondo tenga. Zenja kutwala ko auto mbere nani. Na wenja kuimbire chilo tondo tenga. Zenja kutwala ko auto mbere nani. Hey, I love you. Whoa, I love you. Oh, I love you. Whoa, I love you. Whoa, tonde kaongo genda. Nerevu ungambanga kongo genda. Bye bye, tonde kaongo genda. Nerevu ungambanga kongo genda. Bye bye, tonde kaongo genda. I love you ungambanga kongo genda. Nerevu, tonde kaongo genda. Bye bye, ungambanga kongo genda. Bo!
Nerevu, nerevu. Nelebu tonde kamazina. 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 Nelebu tonde kamazina.
Mpenzi wangu nakupenda, awezi lala bila kuona. Mpenzi wangu nakupenda, awezi lala bila kuona. Nderebu wangu nakupenda, awezi lala bila kuona. Nakupenda penda, nakutaka sana, nakukunda kunda, nakupenda sana. Mpenzi wangu nakutaka, mpenzi wangu, mpenzi wangu nakutaka, nderebu wangu, mpenzi wangu nakutaka, nderebu wangu nakupenda penda, nakutaka taka, nderebu nawe jangu tulabe, nderebu bambi. Nelebu nawe jangu tulabe, nderebu bambi. Tonde kaongo genda, hey, nderebu nawe jangweno.
Nelebu, 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 nelebu tonde kamazina. Nelebu, 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 nelebu tonde kamazina. Nelebu, 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 nelebu tonde kamazina. Nelebu, 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 nelebu tonde kamazina. Nelebu, 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 nelebu tonde kamazina. Nelebu, 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 nelebu.